Ni kijana aso mtoto wa Kwale County ndani ya Kitaa Records. Kitaa Records Falme producer now. Tushauriane, tushauriane.
Choka, ni swalili silo jibu, na mengine kadhalika.
asante sana. Napoka, kazi yako kufikiria, jinsi alivyo nitenda, na kuvunja moyo wangu, akanidanganya mpenzi, akaniacha akaenda.
Ameniacha njia panda, ameniacha njia panda, eti kisa mimi sina pesa kaondokae, eti kisa mimi sina pesa.
Chewa.